kancane ngale kwentaba ilanga liphumile ngizowela wela wela ilanga imfudumalo yami ngiyoze ngifike kuwe sithandwa imfudumalo yami ngizowela wela wela ilanga imfudumalo yami ngiyoze ngifike kuwe sithandwa imfudumalo yami.
I am running long distance to you.
And if I'm getting cold,
I am running long distance to you.
Nezimvula uthando lwethu lizonqoba konke noma bethini intwana yami ngiyakhumbula bathi ngeke sicede kahle soke sibone bejile ngawe
I'm running.